They call me Danger.
Kitunzo.
Yeah. Mitailo kulea sindo tumelea man acha izo Mazali play pati ya dingi enzi izo Kichwa kina struggle ni mawazo no maigizo Lafu napata mpenzi ambe na kuzidi matatizo Nikona peace na mablaza Usija ghetto nikona peace na ichakaza Niko single lakuna peace na ndiwaza Silazi damu nimekosa kitanda cha kuilaza Nyeleweke kwenye hili not I do this for the street then party not Aisha diisha danger, nachekesha joti Mwanza bali, sikuja da kupiga picha na msodoki Come from nothing but the anger made me grow No darkness, I walk with the fire when I flow From the corner where the asshole never sleeps In this marathon, bro, my pockets running deep Money! Sijawe kuheti kuwa mtanzania Upepo na gula zenji dani mekimbia Bongo nyoso na kuambia Mpaka leo sinza mapambano Waelewi wanachukipambania Ukiwendekeza mashabiki Udakujaza kichwa Usikazi kichwa game goom Utaomba kichwa Nakura sangara wa mwanza Alafu nakanga kichwa Utaponza kichwa nkisimama Sinipande kichwa Sijisi fish papi Misho mshamba mister Endelea kutajwa nao kwenye izo freestyle Posti mafanikio ndontie neno Misi shindani na rapa mbele Najisifie meno
Nani?
Limechoka, sweri sema lichoki Nipo kwa zizi ali, alinipishe alitoki Alikiba, alikamu nimesema buwana misosi Mapenzi tanga ipaku mwanza, umenipata mgosi I'm jiku dis, digyo dis, simtu panda bay Kabla bale, mina dis, kamulizi nei Enzizo raivani, anapige sim, nipo geto Blaza remondi wa tip topo Nipigie kesho Leo na dauti wa stili na itodogo Way back you le dauti, huyo anabebo no dogo Mejisomesha shule, no anko wala fogo Ujui kodi, upokwa dadako na nyumba dogo Mazalini zako wako forced labor Hakuna msungu walomba ungu wakuni forced labor Mabatini nyumbani ndo napotoka Naishimu kisima japokuwa maji nisha chota
right.
Kuna siku shure takudai Kafafanwe sentesi hiyo mechelewa why
Why?
Siamini ngombo maskini ya zai Yesi braki ona mnamuita yero masai Kujumlisha kujitoa so shida zangu Juzi tu nimeuza roho na sikulipwa pesa zangu Ukweli amtaki Kwa mwanzo kinitowa mina vidi ya nabaki mawe na samaki I'm out, they call me danger Atakaiweza anigiwe Drug city again, new king, new king.